Dreams. Bugalese.
Sina kamoto ka mechoka daladala. Natafuta riziki kupitia kipaji changu. Dala zimechaka, nakosa pakula. Riziki mafungu sabana etoa ni Mungu. Oh masikini, natanga tanga kutwa mita. Kila siku na posti lakini bado nakosa wadau. Nimekosa nini, muziki wa sasa vita. Ukipanda chati, wanareta dharau. Tanzania mnipost, Kenya mnipost, Uganda mnipost, Afrika nzima. Ali Kiba nipost, Diamond nipost, Babu Tale nipost. Kuna maneno mitani, wananishusha thamani. Msanii gani ukiposti na like tatu tu? Niposti mapicha gani na sura sijulikani? Kiposti nyinyi labda nami nitakuwa juu. Wema Sepetu ni post, Hamisa Mobeto ni post, Vanessa na Jux ni post, Nichemweroba Weusi ni post, na Vikenzo ni post, Joketi ni post, bado najikongoja. Kona na mpapapa eh. Naumiaro kila kona nchi nzima watu wanaimba wow. Joti ni post, Mpoki ni post, Fela ni post, nami ni chumweroba. Ambwene Yesaya ni post, Hamisi Mwinjuma ni post, Faridi Kubanda ni post eh.
Papi kocha mtoto wa mfalme. Welcome back. Ndo game ya sasa kupeana ma likes. Game imechanga mu.
Whiskey ni post. Matorangi ni post. Davido ni post. Ishangaze dunia. Mafigizolo post, Sauti Sol ni post, Uhuru ni post, yeah. Yo, shout out to African music, all music supporters around the world. You know what I mean? It's Boogaloo.